guddiga qaxootiga iyo barkacyaasha duul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa guryo loogu talagalay dadka barkacyaasha oo laga dhisay duleedka baydhabo ku wareejiyay maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Guryahan oo gaaraya 314 guri ayaa waxaa dhisay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada ee ka howlgala deegaanada duul goboleedka koonfur galbeed, waxaana loogu talagalay inay degaan dadka guryo la'aanta ee kasoo barakacay duleedka baydhabo. Agaasimaha guud ee waaxda dhulbixinta dowladda hoose ayaa ugu horeyn hay-adaha samfalka ugu mahad celiyay guryaha ay u dhiseen dadka barakacyaasha.
Marka koowaad waan sii mahadnaqay guddoomiyaha degmada oo suna ungorada inay dadku barakacnimadu ku bahaano wayle raayisada deegaanka nagadan oo dhul la sii oo adeegyada la dhammaystira ku bacdadana land security chain lan suubi macnaha oo sabarlootkio la sii oo lanka dhulshayguiso lahaada dhuloo cabirshay deeru 22 tumun ah oo adeegyada asaasigeena leh naqdaysan mustaqbalkan ku roorana inii macnaha wayle raayisa balaam afsabka kooyan ku roorana oo isbitaal leh, MCH leh, iskuul leh, way leeraha way suwaddana leh. Accessibility shoon iyo tan faylahaada. Way sigaaranka maad nagay gudoomiyaha commissionka oo barakacyaalka u suuna. Tusi macnaha dadaalshii qaybtiinka dambaytiin iyo dadku barakacyaalka deegaan fayla helaan. Nololiyo, way leeraha.
Dhanka kale gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha duul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Cali ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen bulshada guryahan loo dhisay.
Guryo dhistay hay-adda Afford, hay-addaasoo howlo badan ku qabatay state-ka iyo sidoo kale Soomaaliya qaybadii kale. Hay-adda howlo iyo qabatay wali haytay guryo la dhisaw, guryana asaaska iyo naysal dhigana wali eedii eed mahadgaar inka jeediyane degmada Baydhabo maamulje khaasatan waaxda dhulka taasoo suurtagelidii hoo dhulan hela lahayn meel wala ka dhismay hela lahayna wali kaloo degmada galan ku siiday dhinaca helitaanka waraaqaha lankasaw suburlog iyana maamulka degmada Hasaare
degmada Baydhabo duleedkeeda ayaa waxaa ku sugan kumanaan qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.